Yeah, it's me, Debsize again. Here's the record, is Papi Touch. We have been planning this for so long time. Now it's the time we have come on the ground. We have to make our dreams true.
Natandi kampola mpola, banino kuyia, nenyingire chivuga, gena nimuyia, nasanga mikwano jange ngasiba yia, nimba wapurani, nebatandiko kuyia, na ye katibeba mwaba, banjo gerera, ibigambe binji, ngatesi birunji, na ulira neruli, na zegwe waogera, bundo siyamba
galera. Beto azariba, netutuka museno, beto asangamu, beba na fe, beba tuchunyo. Tendaba katufeyo tubala kenti tusobola tukubaraga nebakakasa kabisa izenange basobola
inagwe na leta nemuja mchalo nemuyingiza mchibuka na yebwe yatuka ananjogerela nemunonyaza no mulimu ogwo kukola na yebwe nalabanga ye tanjagaliza nechizibuche yayagalanga sente ngataina mukwano nesaba mukama anonyeza musala nesaba mukama anonyeza muchala nesaba sesala tenga ye muchala nemukama wafe elanga ye mubezi ebyo bye mbagamba biri mu mawanga eyo gy'ogenda ojja kubisanga aba bakucawa era nga bakucawa nenafuna mukwano gwange munyarwanda nangamba mbuno tukuba obuyimba nga tamanyi kuyimba
bwetwazaliba ne tutuka museno be twasangamu be banaffe be batuchunyo naye tendaba katuveyo tubala kenti tusobola tukubaraga nebakakasa kabisa izenange basobola
ekikuru mukama yatukweka emitima oyogoliranye tomanyi kyalowooza tomara biseera mubitakuzimba abaana boyina abo balina okubaawo ne maama w'abaana alina okubaawo ate nga sente zokora z'amabanja abaana bo obakubira nazaala osula mu bbaara ogura bamalaaya ekyokulya waka tewakirina omukyale waka yasiiwuusa ebizigo tabirina n'abaana ewaka bahora balwadde omukyala golina tomusobora nebwofuna omulala naye tomusobora empisa zolina nazo baazikoowa tebaagala abasajja batalina pulaani
bwetwazaliba ne tutuuka museno be twasangamu be banaffe be batuchunyo naye tendaba katuveyo tubala kenti tusobola tukubaraga nebakakasa kabisa izenange basobola bwetwazaliba ne tutuuka museno be twasangamu be banaffe be batuchunyo naye tendaba katuveyo tubala kenti tusobola tukubaraga nebakakasa kabisa izenange basobola.